hadithi njomu zako na duko duko. Si mtu minjiwa, najituma mwenyewe, vipigo na vichinjo sivipati tena huku. Sito boy bila wewe. See you wanted my number, na mimi kapupea. Sawa sawa, naomba nijue kama ninakosea. Sawa sawa, mapenzi wanasemaga kikohozi, nikikuona hadi naishiwa pozi. Siwezi kupenda tena mabitozi, I want a gentleman. I swear I'm happy, oh I'm happy, yes I'll marry you. And I went saying, oh, I'm happy. Yes, I'm married. I just wanna love you, love you. Can I be your baby? Won't you to want me, baby? I want you to be the one to save me like a Superman. Cause I'm a superwoman.
God, I want to see you uleta ikupeleke out uleta. Cause there's something about you, I can feel it in my bones. Fikra zangu wazipo mbali na wewe. Tatizo mama, kiburi chako kinakuzuia. Na mimi hapa, kiburi changu kinanizuia. Basi punguza mapozi yako. Ona tunapoteza muda wanawe. Oh, I just wanna love you, love you. Can I be your man? I want you to want me, babe. I just wanna be the one to save you, like I'm Superman. So the superwoman.